Izindlela zokwelashwa komdlavuza wesibeletho. Ukuqonda izindlela zokwelashwa ezitholakalayo kungasiza ukuba ukwazi ukukhuluma kahle nodokotela wakho mayelana nohlelo lwakho lokunakekelwa. Ukwelashwa kwemithambo engakabi umdlavuza. Ukwelashwa kwemithambo engakabi umdlavuza kuvame ukuthatha cishe imizuzu ewu-10 futhi kwenziwa ngenye yalezi zindlela ezintathu. Ukubandiswa, cryotherapy, ukushiswa, thermal ablation, noma ukusikwa kwe-tissue elinegciwane, surgical excision. Izinhlobo zokwelashwa ezivamile. Ukwazi izinketho zakho zokwelashwa kungakusiza ukuthi ukhulume kahle nodokotela bese wenza izinqumo ezaziwayo. Ukuhlinzwa, ukususwa umdlavuza emzimbeni. Kukhona izinqumo ezincane nezinkulu ngokuya ngesimo. Ukwelashwa ngezibani ezishisa kakhulu, radiation therapy. Kusebenzisa imisebe enamandla okususa amaseli omdlavuza ngaphandle kokulimaza izicubu eziphilile. Ukwelashwa ngezidakamizwa, chemotherapy. Kusebenzisa imithi ehlanganiswa egazini ukuze ibulale amaseli omdlavuza. Ukwelashwa okuqondiswe kwamagqamu zana athile, targeted therapy. Kusetshenziswa imithi egxile ekubulaleni amaseli omdlavuza ngokusekelwa ezimfweni zamangqamuzana awo. Imibuzo ongayibuza kudokotela wakho. Yiziphi izindlela zokwelashwa ezifanele isimo sami kanye nesigaba somdlavuza? Yiziphi izimo ezingaba imiphumela engemihle yokwelashwa ngakunye futhi zingelashwa kanjani? Lawa ma-treatment angawuthinta kanjani umkhiqizo wami noma impilo yami yezocansi? Lithatha isikhathi esingakanani uhlelo lwami lokwelashwa?